ngingashiwa bubukho bakho. Akuphela amandla kwakuba mnyama noza kwe noza kwe. Ngingashiwa bubukho bakho.